unaget. But sasa ka ham vibe na dema na kafiti una try ku force vibe, hiyo ndio best
way
wa Americs anaitanga being a simp.
Don't simp, bro.
No, nigga.
Don't be a simp.
Was it una force vibe at you never behave?
Ah, me, can you come here by the way? Me by the way, nimekuwa na whole career ya kusimp, by the way. I had a whole career ya kusimp. But bro, nimefika mwisho. Nilifika mwisho. Ain't a simp no more. Mic testing, 1, 2, mic testing, woof woof. Are you ready?
I was born ready.
Insert intro here.
Asi kama usta.
Msikilizaji, welcome to my brother and I podcast.
Mpenzi, kwa sure hiyo part ya mpenzi.
Sasa hapo ndio sasa kwa sure, but niko na wapenzi wengi wanasikizanga hiki kitu. Anyway, I'm Githinji Mutahi.
I'm Victor Nderitu.
Yeah, karibuni sana to this week's episode. Episode 4, manze. It's 1 month already, manze.
Man, ukisema 1 month inaka, nika tumekuwa hapa for a long time.
For a long time, ani episode
nne peke. If you count the number of episodes, we still in our early days.
But episode nne tumetry.
Yeah.
Consistent, hakuna wiki tumeruka. Big up to you, manze.
And you too.
Shukran bana, ukwaje bana?
Niko fiti?
Mm-hmm, mekwaje.
Baridi tu bana.
Eh, mano kuna uje sasa hii baridi ni either ukwe na, you know, mtu.
Nilibai hita ya maji.
Ne, ama,
that's a story. Na blanketi niliongeza.
Oh, kusoko sawa.
Sijui ulikuwa saba story gani lakini.
Oh, nilikuwa na manisha hiyo sasa.
Oh, okay. I knew it.
Hey, but hii baridi ni major. Pia, but mi niko
fiti. Ma, nati nimepata homa.
Hey, pole manze.
Sijui kama mnaweza sikia mkisikiza, but anyway. Taflow tu.
Anyway, weekend yako imekuwa aje?
Weekend ama wiki?
Zote wiki plus weekend.
Cause zote zimekuwa different. Acha nikwambie.
Tuanze na weekend. Inakaa kwa interesting.
Hapana.
Tuanze na wiki.
Combine.
Okay, combine.
Achoba. Imekuwa fiti by the way.
Mm-hmm.
No, just chasing the bug.
Hey, okay.
Hapana pale. Kazi. Yeah. Kazi ni mob.
Mm-hmm.
Yeah. Na yako?
Yangu imekuwa fiti.
Mm-hmm.
Eh, hey, mwanzo acha nikuambie bana, isipokuwa sasa baridi.
Mm.
Bana shule inanipeleka mbio kuinje bana.
Eh.
Hey. Hey, bro.
Project.
Manze, mimi nimefika pale na karibu nisema nishukishwe bana. Juu sasa it's getting bad. Wacha kivyo naambianga Alexa, play some music. Sasa niko like Alexa, finish my degree. I'm done, man. Nimechoka. But anyway, niko salama kabisa.
Mm-hmm.
Nasukuma tu pole pole.
Mm.
Nisiko liniambia tumerudi gym.
Ah, nimerudi na ubaya.
Eh?
Niko nimehata for like 1 month.
Uh-huh.
And man, it feels good, brother. Siko lini, but it feels good.
Ujua nimekuwa na hii, nimeishi utamani kwenda gym. But recently, niamua sitaenda gym at all.
Ay, kwa nini sasa?
Jia madema kwa gym.
Tell me about it.
Juma zetu temptation zuko kwa gym bana ni crazy bana. Mwanzo unaona kuinua weights pale, mtu anaangusha ana bend na weight nyingine hapa kando yako. Oh, okay, like man.
Aerobics popping.
Ebo na aerobics pale dancing. Mtu mnaambiwa mdance, mtu anaenda kutoa. Sasa man,
ala zumba kwanza.
Shida.
Eh, shida. Mbona wafanya squats hapo huko like wae? Hapana.
Mimi niko pale nimesema I've made a covenant with my eyes. Psycho days vitu. Sasa mimi story na ku workout.
Mm.
So fanya nyumbani. Number 1 for of course cost saving. Number 2 mademo. Sasa man ukenda gym
budget mseuza ya.
Temptations bana.
Inafika kwa point at realizing.
Walai.
Like you just focus on what you are doing. Kauna lift, kani cardio, whatever you're doing. Unafika watu mahali na kuwa kawaida.
So, ushazo ya sasa?
Mimi nishazo ya.
Hadi msa kuja akae a bend over mbele yako utakuwa tu sawa.
Nita notice,
yeah.
But alafu sasa nitaendelea kufanya
chile na utasikia msisimuko wa roho.
Sasa hiyo msisimuko, leo inafanya upate psyche. Ya kuendelea. Kwa hapo unafanya bench press, unainua inakata.
Lakini ukiona mtu pale, wataka kuinua zaidi.
Naona devulali ya meingia mazee. Out of nowhere, energy. Energy is due betoka wapi.
Crazy.
Hadi unaambia trainer toka hapa.
Toka sasa.
Unachoba. Toka. I can do this.
Unapush kabisa.
Kwanza leta weight ingine, ongeza hapa.
Budo watoka kwa please day mapo anda home kuvunjika mifupa huko ndani.
wewe ukirudi hapo unashanga eh kule.
Hey manzie,
but what do you think, cuz kuna discussion nilisikia.
Mm.
It's out of script by the way. Kuna discussion nilisikia ati some ladies wanaendanga gym ku fish for men.
Exactly, you know,
some nukwe. Men pia wanaendanga gym kutafuta madem.
Very true manzie. Very true. Juu ataka msia kona kona like chikiwa wala wana gym na wasa kona yo physique. Mm. Ikuwe dema, mostly, ikuwe dema maboy.
Mm.
So dema nataka yo six pack, eh?
Mm.
Ama boy nataka yo figure imeji shape ile. As in imeji chora enyewe, una get?
Mm.
So I think kuna wasa wana gym. Maybe, kwa za hizo showers na gyms ya miningi sana mikuwa huko. Ama, wajua kuna story niliona, nilikuwa wana pahali Twitter.
Mm.
Kulikuwa na wasa wanasema ati kuna, musa likuwa wanasema actually, kuna madhe fulani ya kuna sugar mommy nkoza. So likuwa asemba uma adhe na ambianga buwanaki ya subui ni menda morning run.
Yeah.
Guess morning run ni nini?
Ni ride. Si
ama ni ride zote. So yu akitawa kwa na morning run, anenda kwa u?
Kwa u boy.
Fanya ile kitu na run huko.
Doba.
Na ride. Enyo ata lose calories either way. So. Lamu narudi huo mametoka morning run pale waje crazy crazy.
The worst place kupata mtu ni gym.
Walai.
If you ask me.
Mm. Mwana?
Cause first of all,
mm-hmm.
Premise ya hiyo nini relationship venye msiana ka.
By the way, very true. Aijanza na ka. But anyway, hadi huku nje.
Which is not a problem.
Kwa ni huku naanza kukatia dema aje. Unaonanga dema meiva la kuna.
Hold on to that point.
Okay.
Pause. Hold.
Pose.
Darudi.
Okay, sawa.
Darudi. Point number two.
Uh-huh.
Before turudi kwa point number one.
Uh-huh.
Point number two. Ukienda okay, gym.
Uh-huh.
I saw this has happened to me once uh-huh. or twice.
Uh-huh.
Unaona dem huku nje, anakugotea unashangaa tulionana wapi.
Uh-huh.
Aniambia tunaonanga gym moja. And I'm like.
Sijakuona.
Alafu ndio badai na kuhit. Oh, wait. This is you with makeup on.
Oh, damn.
Look at.
Yeah, by the way, you always get gym na makeup.
So like, gym is where you meet the raw, the real them.
I come to think of it, man. Eh?
You understand?
Yeah.
But anyway,
to point. Alafu like, the same case na nini, na hii time ya corona na ase kubalia mask. So you can meet dema kuna mask kusha create yo image ya. So you can meet na hii badena kwambia, hey manzi, nyeche kale, misi kujui, no, na kwambia, hey, buva liya, maybe you may meet na hii sasa bila mask. Kwa like, si kujui, buva liya mask tuwele kama, I can remember your face.
Oh, damn.
Man, I remember you now, manzi. But they're speaking of images.
But mask inapatia msee anonymity fulani.
Mm.
It's a good thing, I guess. Ukitaka kujificha utaki kuonekana sana.
Manze.
Unavaa tu mask. Unavaa goggles. Unavaa hoodie.
Bas. Kabisa, ushatokea sasa. Anyway, sasa kuongelea story ya temptations pia na jib.
Hiyo ndio point yangu ya kwanza nilikuwa nataka turudi.
Uh-huh.
About your physical attractiveness.
Because...
Uh-huh. Sijui, but do you think it's a premise for a relationship? Like, should you choose someone based on how physically attractive they are to you?
Should I choose someone based on how they look? Definitely. Okay, it's not the only reason why I choose mse.
Oh.
But mainly, ujue the first attraction na pata kwa mse. Mostly utasikia mse akiongea ujue karakter yake ama nini.
Mm.
Mostly utona, like mse na kafiti.
Mm-hmm.
Mse ni usala una make movie yako sasa.
Mm-hmm.
So ni very important manze. Mm. Anyway, speaking about history ya temptation na nini, kuna history nyingine pia ya wase wa kinyozi.
Mm.
Hizi massage za kinyozi ya.
Hey.
So this week nimeenda, last week nimeenda kinyozi.
Mm.
Ishanyolewa pale.
Mm-hmm.
Nimeketi sasa kwa line ya massage, kwa place ya massage kuna line. Na nimeketi nikajiuliza, lazima nifanywe hii kitu. Jumazia pa ni temptations mbure. Alafu mazia kuna hii class ingine ya I'm attending na ito powerhouse. And then we were talking about the whole issue of kinyozi na massages na nini.
What is powerhouse?
Powerhouse ni a program ya men, ya build up men to become better men, better in relationships,
okay.
You know, and
okay.
What have you?
So you're a better man.
I'm a better man. I'm working on myself.
But you don't say.
But I don't say. So like, you call a history of temptations, but like a kinyozi. Mse una, ata u look forward kunyolewa. Una look forward to kukando mgongo. Finya finya yo mgongo. Takufinya. Takufinya. Takufinya.
Wapo na badala ya kula kupigwa masaji pia serikali kupatia kazi. So wako lela kupigwa masaji.
Walai wazi
serikali kupatia kazi. Eh, watu wa masaji wafanye masaji. But anyo ni kweli. Biku na time na naga tu kinyozi la. Eh, na feel. Eh, nahitaji masaji. Alafu ukienda hapo unajiona pakwa ile mafuta.
Sio ile masaji.
Naitwa baby.
Umezoea Remis.
Naitwa baby. Unajua ni baby alikuwa nini? Juu ya time wewe ni ka baby.
Ay.
Na kanda vizuri.
Nafinywa.
Nafinywa. Nafinywa proper. Finywa kichwa alafu nafanya ile stuff ya neck.
Ya neck.
Ay. Stuff of film fit. An important aspect.
Mm.
Lazima ikue ni dem.
Acha ni kuulize swali.
Kwa sasa una imagine mikono
yako hapana. Hata
toka hapa wewe. Sasa hiyo mikono iko soft kidogo basi.
Alafu sasa nikuulize, nimesema lazima ikuwe ni dem. Unaweza allow dem yako ama bibi yako afanye kazi kwa kinyozi ya massage ama afanye tu kazi yote ya massage kwa pala fulani ama you're looking forward to it. Mbona mbona unataka biago ruhusa? You can't think of it.
It's a good thing I'm not.
Umsio pata temptations as a man who's in that situation. True or not true?
Not true.
Not well. Me. Okay, for most men,
me stay under full massage kwanza.
Oh, sisi full
cuz
unataka kuguza mabega
bila usbili si mzungu. I'm an African man.
Hivi vitu za TV, vitu za movie,
vitu za kuona YouTube. Don't do that. Don't full massage pala. But if massage ya kinyozi hii ya mgongo nini mabega kichwa eh? Hiyo iko sawa na hiyo inipatiangi temptations. Una feel too relaxed.
Ah.
Uko feel miss patangi temptations, patangi ideas.
Alafu mimi fikiria manzi ama demoto na kwa ameiva. Like as uko make up for a reason.
Majority.
Majority. Okay. Una ndanga wapi? Alafu wazia yeah. Jana the thing na men aki men wapenda hii massage. Nikawa bishwa wangu wawili wamenipigia simu of late. Waniambia eh bro kuna kinyozi fulani pahali. Na niambia vile nanyoa vizuri. Niambia ile massage ya utapenda.
Mtu ni kweli.
Ni
kweli massage na kwa like ile part una look forward to.
Walai.
Because kujolea utajolea.
But by the way like mimi kama gym like when nimesema singi gym nimefika point sitaki massage tena.
Hata hiyo ya kinyozi.
Yeah.
Kwa nini?
Uninyoe nioshe kichwa niende home.
Why?
Nitatafuta bibi anifanya massage.
Ah, bibi yako ni masus.
Tutaingia YouTube tutorials.
Si, but hiyo swali yako kana naweza kubali. Wow. Hiyo ni tricky. Hiyo ni sidhani naweza kataa tho. Because at the end of the day
kazi ni kazi, mboka ni mboka.
Kazi ni kazi. But at the back of your mind itakuwa wah. Wanaume uko sijui anamwambia nini.
Walai manzi.
But sijui. Maybe yeah. Siezi mkataza.
Anyway, moving on swiftly yeah? Kuna history nimeona iki trend on Twitter hii wiki yeah? Kuna this picture ina trend. Kuna this guy anatembea na demu yake. So the guy ametoa viatu zake sport shoes amepatia demu. Alafu sasa the guy amebeba heels za Udem. So ni kama Udem alichoka na heels, then the guy akatoa viatu akapatia Udem. Unaweza fanya hii kitu kayo? Be the romantic guy, the gentleman.
So mwanaume anatembea na mguu ukiwa uchi.
Alafu sasa Dema kuna viatu zako. Juu sasa yakitoka home, alifikiria valie heels atese watu. Alafu sasa kuja kutesa sasa utembee miguu tupu.
Wow. Unaweza fanya hivyo kwanza?
Siwezi. First of all, ukitoka nyumbani,
ili tu
kwa jua tembea, valia ngoma, valia bata ngoma. Kwa toka home na unajua kuna baridi nje, beba jacket, usikuje jacket yangu. Mimi by the way, you jinga to being the romantic guy, I'm not going to suffer because of you. I'm done suffering in this world. I'm about to suffer no longer. Manzi, valia jacket, usikupatie koti yangu. Valia bata ngoma.
Hivi bana, tutaipata bibi.
Ah, niko na okay. sina lakini but anyway, mi saizi bado wajua like ni conversation ya wasee kufanya partners wao wasafa in the name of being romantic.
Yeah,
I'm in the name of love.
I think that's the real question, cause ukiangalia vizuri nowadays what people are calling love is really how much suffering you can inflict on your partner without them complaining about it.
Manze,
the moment they complain about it, you start saying that they are unromantic,
kabisa,
that they don't love you. Manze, just because they are not willing to go through the suffering that you want to put through them.
Exactly, bana.
And that you want to put them through.
Put through them. Oh, what you through them pia ni suffering.
Kizungu ilikuja na mbele ya Sias Kalal. Have I given?
So unaweza patia dem viatu za kama jacket yako.
Jacket, eh.
Mi siwezi. Bro, valia jacket.
Mi nitakupatia jacket.
Umepata na mandeli kunje. Pata hii time ya baridi, umepata na dem tawe valia mini. Azina lazima luku iweze, lazima atese.
Agenda must agenda.
Lakini baridi ya ajali, ategemea tu ule atapatana naye mpate jacket. Mi siwezi. Let me make it clear. Kama unasikiza hapa and you think that Caleb is that romantic guy atakupatia jacket ama viatu, can't be me. Siwezi. Pigwa na baridi upate pneumonia.
Kiatu ni tricky kwa siwezi tabaa sasa mgutupe. But jacket, jacket naweza kupatia.
So upate cold,
you know, you have to understand, madem lazima wapige luku. Madem lazima wakae vizuri. Mwanaume unaweza kaa venye unataka.
Hey, bro.
Madem lazima wakae fiti. Yeah? Nakaa jacket ili haribu luku. Hatava. So, hey, mimi naweza mpatia jacket kama kuna baridi. Nitafungua mlango.
Kufungua mlango ya gari. O ya Uber.
Ama ya taxi. Ama ya gari yangu. Okay. Yo gari yangu yo.
Bazi mwana situ sifanyi yangu hizi vitu. Mwana nisisikia baridi nipatue jacket na dem.
Cause.
Mwana nisifungule mlango.
Sasa wewe, wacha umadhe. Wacha ubaba.
Zii, pia ya kuwa romantic bazi ya la.
Zii. You see, you have to treat a lady well.
Why doesn't the lady treat a guy well?
Mwanaume ni kukaza bro. I thought I've taught you these things. Mwanaume ni kukausha.
Ah, see, bali mefika point mekasirika.
So unataka kufumulia mlango. Unataka kupatiwa jacket. Jacket wenye hata ikutoshe. Unataka kuivaa. Sisi ni gani? Kwa kidogo utaweza kuvaa makeup.
Wea, acha. Apologize. My bad. Hey, no mare. Anyway,
so it's a way of cause dem lazima feel fitty, and how you show that you love a lady or how a lady knows that you love them is how you make them feel. Yeah,
what about a guy?
Not what you do for them or what you buy them, but it's about how you make them feel. Ndio maana unaweza pata dem anaweza kuwa na boy mwenye unashangaa uboy anampatia nini, but venye uboy anafanya udem a feel, yani hata wewe na pesa yako yote huwezi replicate, huwezi mfanya a feel hivyo, una get? So yeah, for the lady it's about, so these things you do because of how it makes them feel. It makes them feel nice, special, loved, wana blush kidogo. Una get point yangu.
Anyway, I'll think about my stance now, on this.
Umeniliza what about the guy. The guy sina depend because wanaume my feelings is not our stronghold, una get. It's not about how we feel.
Yeah.
For us. As hapo ndio unapata vitu how you look. But for me personally is about the vibe. Nitakwambia story imeni happenia recently. Kuna udem nilikuwa nakatia. Nakaingia box.
Ah, nilikuwa nani unasema nakukata.
Bro, niliacha kukataliwa kitambo. Kitambo, but hold on that. Nimalize hiyo swali baadaye.
Ah, we last you.
Nataka nimalize hii story. Nikakatia udem. Nikaingia box. Na tulikuwa tuna vibe.
Uh-huh.
Which for me is the most important thing, the chemistry.
Vibe.
To vibe, to pige story, to check it, tuelewane. Mika kuna vibe, aijalishi unakaaje. Like, unaweza kuwa Miss Universe ama nini, kaa tuna vibe, man.
You done, you out.
Staki a trophy person mwenye naenda ati nikionesha watu, yo, this is my girlfriend.
Ukienda home naangalia na tu huko.
Ukienda home na dodge sahani. Dodge
sahani.
Siski. Sasa ndio mama hiva. Oh, ski. So much about the vibe. So after tume vibe for like hours, 2 hours, best yangu akakama. Best yangu akanisho, yo bro, udemi yako kona figure. Alafu nikajiuliza, wait. By the way,
ukume realize
imagine squally the lotus.
When ndogo modio.
Bro,
I don't know what I'm saying.
For real. Lilikuwa najua la kafiti, of course, that's why nilikuwa mketia. But I could be the hit.
Akona figure.
Venya laka, as in akona figure. So lio likamwagalia, niko like, oh, wait. And I'm glad siku notice at first. Cause inge ni blind. Unaget. I'm glad kwanza nilimjua as a person. Alafu hizo zingine zikakuja. Badae. Kwanza tuka vibe. Unaget. So wanaume wengi huku nje wako blinded.
Na yeah, figure.
Unaget. Ni possible dem akuwa na kafiti na bado mna vibe. Unaget. Yeah. But sasa ka ham vibe na dem ana kafiti. Una try ku force vibe. Hiyo ndio best
to
Americans anaitanga being a simp.
Don't simp, bro.
Man, nigga.
Don't be a simp.
Was it una force vibe at you never behave.
Ah, me chini kuambia by the way. Yeah? Me by the way nimekuwa na whole career ku simp by the way. I had a whole career ku simp. But bro, nimefika mwisho. Asiba nilifika mwisho. Ain't a simp no more. Be bro by the way.
As a last story, ulitupatia last week.
Again, yore mesao.
Okay, nimefasha.
Chini kuongeza
ingezai. Listen, just go back and listen.
Go back and listen episode. Babe, sorry, I was in Naivasha. Anyway, saa kuna history ingine. So kuna udem nakatia. Dem, ako fit mbaya. So tuko talking stage. So and then sasa Valentine's na Caribbean. So I thought, let me ask this girl a kwe demi hangu on Valentine's. So kala minani, ni a couple of years back. So na kladi vizuri Valentine's. Valia, na buy kama uwa. Mbe, let's meet in town place fulani hapa, buy you ice cream.
Udidemu luko na job before?
Ama,
Oh, luko na
job before. Talking stage, bro.
Oh, okay.
So nataka kupropose kwa demi yangu.
Okay.
So na buy maua, ni mekladi, ni Valentine's, ha? Nimeenda kumpegea.
Romantic chini ya maji.
Chini ya maji. Hey, bro, mini kwa mani maja kwa romantic. Nikile nimepita in Nairobi. Nairobi has taught me better.
Mala wezi patia na jacket.
Si wezi sahi. Sasa naingia place na mchili. Na mambeni pate place fulani. Nasama saa. So ni Valentine's na imagine. So mimi ni kupeke yangu waba kwa hiyo restaurant. Ni mawa yangu. Then around me too ni ma couples too. Wana buonga. Mimi kwa dajua tunangoja demi yangu akuja hapa
hivi. Anakuja.
Anakama. Mtacheki. Relax. Relax.
Ako kwa job, baby.
Mademu wenu mwazi. Kwani amjui kuchagua. Ngoje ni wangu akuja.
Ala.
So niko like, hey, hata nasema, give me some coffee. Eh, let me just relax and goje demi yangu akuje. So I wait 30 minutes. Hey, afike. Nasema, maybe lama mwache lewe. And nampigia simu. Nasema, hey, I'm on my own kwa traffic. Na come. 1 hour later, bado. Sapo naanza kupiga simu azichukuli. Pra. Like, after 2 hours, nimeka hapo. Ajata wasi makapo usa kwa Ron mwashanga u boys mazi ameamua jibaye maua nini. Bro jamii
bro mekapitia
mepita in Nairobi niliacha maua hapo kwa hiyo meza nikatoka hiyo place man nilikuwa nasikia mbaya afu sasa just sasa
si maua
niliacha maua hapo
sasa eta maua ni
mimi the same pink pattern again nilienda kwa day 2 dem
wait hiyo si mbaya.
But after mefanya hilo bro.
Depending on what reason she gave you.
Ako na reason. Alikuwa menda siji wapi. Akapotelea na wabishi zake. Wakaenda kujibamba place fulani.
So kukupatia a good enough reason.
Hey. Kusema tu pole aki pole. O siji nini happen nini.
Alafu wakakuliza kama mneza date.
Exactly.
Na ukasema ndio.
Nikasema ndio.
Simp. Stamp ya simp.
Pala hiyo. Ibe nyeza izi simp tena. Lachini likuwa jaji kwa mbiye sahi. Any simp. Any characteristics of ya kuwa simp ama kidogo. Bro, sahi sina. Chani kwa mbiye. Basa hii ati unaplay hard to get na mimi. Kuenda kabisa. Enda ukiendanga.
Bro, I have to disagree with you.
Chani kwa mbiye.
I have to disagree with you.
Disagree kabisa. Mibe nyeza chani kushu. Me as long as me kana kukatia and then uko like ojo mademu kwa hivi ya demu hezi kwa mbea na kudai but na kudai so msana kukatia unakatia u demu and then demu ako like ako like ish ish unaka but ya na kudai but hezi kushow me bro enda. See, it's not time ya kusimp.
Yeah, that happened to me by the just not long ago. Like kawezi ji express. That means hakuna vibe una get.
Exactly.
But the reason I want to disagree with you, being a simp is not 100% bad.
Hey! Misa ino kwa radical. Mira ile 0% ama 1% stuck.
It's not 100% a bad thing. Because I think guys are getting it wrong in that they think that doing anything special for a lady is
being a simp.
It's not that way. But if the lady is not into you and you're trying to force it, that's when it becomes simping.
Mm-hmm.
You understand? Sijuka kuna jina ka simping.
Iko, yeah.
But if you are, you know, you're doing it out of a good heart, this is your girl, by the way. Ama, she's about to be your girl. Ama, she's your wife. And you're buying her stuff. You're making her feel special. And the same is being reciprocated.
Yeah, but good point.
The same, sisemi sasa ati wewe ndio kufanya.
Mio ndio
is not being is being given back to you, the same kind of love and attention and all that.
Mm-hmm.
To me, that is not being a simp. That is being a gentleman. You understand? And I also think every man has to be a simp first. Yeah? To learn how not to be a simp.
Exactly. Ni maana kama mimi nimekapitia, mimi najua
vile. Acha pia mimi nikombe story.
Eh, umekuwa simp in Europe.
Bro, I was the biggest simp in the history.
In a kai family tuna masimp bana.
But you have to learn. I think kila mwanaume kuna pata amepitia yenye alifanya vitu sahihi hizi fanya. But that's how you learn through experience. But kuna dem nilikuwa nimependa. Na udem nilikuwa nimempenda vibaya sana.
Ile crazy. Head over heels.
Udem angeniambia chukua gun. Point it to your head.
Una point a rack.
Shoot. I waste no time.
Bro!
Waste no time. Bro! I'm doing it.
Simp Nderito.
I'll not give you the full story.
Because
I
respect her
enough.
Respect.
I would want to run it through her before to put your history.
Run through it. Una simp tena hapa hivi. Same story.
See, the point is sikuwa naona ati yeye
hayuko
feel the same for me. And for more than 1 year, bro, I was still trying.
Bro, you need record.
For more than, until it ended in premium tears.
Hey, acha
nikwambie bro.
Hatari.
But it was all my fault, did I get? Because your simping behavior and all that.
Yeah.
From there, since then, bro, if you're not vibing,
yeah,
if there's no chemistry, if there's no connection,
end of kendanga. You're kumbaga.
Na by the way, si lazima kila deba kupende wanaume bana.
Acha ni kushow by the
way. Kaa kuna vibe.
Acha ni kushow. By the way, wanaume huku njio nafaa kulearn the art ya kufriendzone madame. Normalize friendzoning these girls, man.
100%.
Mi by the way, siku hizi nimekuwa master kuweka madame friendzone. Sitaki jokes. Mi ukionesha like, nikiangalia hivi nione hapa. Ujua mi unia, siku hizi nionea rejection 20 miles away. Nikiona kuna potential to rejected. Ai, nikiona wisdom bae. Nikiona pale kuna potential, friend zone bae. Ingia friend zone haraka haraka before niweke. Unajua madima ame normalize kuweka maboyfriend.
Utapata kuna potential ya nini?
Ya heartbreak. Sorry.
Oh,
eh, yeah, you like seize proceed alafu unajua pale mbele nita hit a brick wall manze. Na kwa friend zone haraka haraka. Sasa ukikuja na feelings zako baadaye nakwambia manze, sorry, we can't do this. I just see us as friends. Na timetable sai ni stay pose. Biba dia acha nikushow eh. Like acha wanaume wanafaa ku normalize kwanza. First of all, normalize rejection. Yeah. And then second of all, normalize kuweka madem kwa friend zone.
It is true. It is true. Like sio wanaume pekee.
Hadi madem actually. Wajosa, issue that ina affect madem sana hii story. Ah, ina affect maboy sana. But alafu, let me tell you something. Hii ni kitu sijai sahau kutoka nikuwe mtoi. Like, kwa kitu ili hapendia, kuna u sister yetu, eh? Najua nasikizanga hii podcast. Number one fan.
Brother, wow. Tukona sister.
My brother in my podcast. Yeah. So, tuki grow up.
She's a number one fan.
Yeah.
Hey, tunakupenda. Tunakupenda.
So as to grow up tukiwa to tulikuwa close sana na sister yangu eh. So like kuna huyu mnebeto alikuwa anamkatia. Asone betu nilikuwa tumwa kama intermediary wao pale. Mimi natumwa na assistant wangu na mwambie uboy hivi.
Acha tumuite Martin. It's not his real name.
It's not his real name.
But
I love to say
to
it's not a real name.
Not their real names.
Quick, quick. So, natumwana Esther kwa Martin. Na mwena umuambia hivi na hivi na hivi. Natumwana Martin kwa Esther. Na umuambia hivi na hivi na hivi. So, but I guess ilifika point, Esther ka lose vibe ya Martin. So, waka nituma kanyambia, nawambia Martin. Kuna venye sifili story. History tabidi tumea. Cut off. So, mi as the innocent child I am. I think ilikuwa class like 4 or 5 hapo. So, nawambia Martin member na Esther. As in history manzi ya feel ikani na pahali. Oja Martin aliniambia nini? Aliniambia words jaisa awadi leo. Bro, endo muambie. Wasichana si 12 kama disciples wa Yesu.
What? Bro, ukafanya?
Hey, sasa mimi an innocent child. Nikana nikaambia Esther. Martin amesema. But ajua by the awadi leo.
Uliambia lele lianze huo huko.
Wacha nikwambia hadi leo by the way, you took one in mind. Mimi was ni reject ati nianze kulia ama kusimp. Bro, wasichana si tu kama disciples wa Yesu. Ratio madem na maboy ni gani dunia bro?
Ladies are more.
Manzi, I'm gonna leave you manzi, niya nipate madem wengine kadhaa. Life yendele.
Bro, kuna machungu though. I feel like this podcast is a way of you expressing yourself.
Ah, leo niko therapy.
Therapy.
Leo niko therapy mbaya.
Bro, we are here for you. Myself and the audience, we feel you. And we want you to heal. Please heal.
I will get there. I'm working on myself. By the way, but sasa sahi. Anyway, I'll get there. I'm working on myself.
Yeah. But kuna point tumesema about, I call it eliminating desire. I think that's the most important thing for both the man and the lady. Ukiwa mwanaume una try kukatia dem before uanze, to avoid being a simp, make sure you are comfortable if she said no. Shida ya wanaume wengi, by the time wanakatia dem washaanza ku picture relationship yao, kids,
marriage,
and all that, meaning. Marriage. They are already even thinking about being intimate with them.
Yeah.
And bro, that's why you go wrong. Understand? Eliminate that desire first. Be comfortable with anything. Na madem wanajua kusmell desire from miles and miles away.
Na mwana basu wasionyeshi unawanaona wa desire.
Wanajua kusmell desire from miles and miles away. So you just vibe and eliminate the desire. Ndiyo maana sasa unapata maboy wana try kuforce iyo nini, iyo vibe. Because they have this desire that they don't want to let go of. But the lady hapatia ni hiyo reception anataka. So ana try kuforce, ana try kumbuy your flowers. If you're buying flowers, don't buy so that you try to change her feelings towards you. You're buying as an appreciation. Una get?
Bro.
To make her feel good.
Nikuulize swali. Kuna book umeandika pale.
Coming out soon. And in the same way, ladies must also eliminate certain desires when it comes to nini, relationships. Desire mob ndio zinafanya madem wind up kuwa na wababa na masponsors.
Oh yeah, man. True.
Yeah. Vizile vitu zimeni happenia. I have to go to Dubai.
And I must anyway.
Oh, my gosh. Shaking my pepe with a tea. You get?
Yeah, man.
So inapata inaweka hiyo nini blinder so that your desire is controlling your decision.
Ujua madema may set standards as in high sana huko
nje. Yeah, I have no problem with standards. By the way, ladies, set standards. But be comfortable with a man not meeting your standards. Don't enforce your standards on every man.
Okay.
Eliminate that desire and know that these standards are not what define me.
Yeah.
You get. If I don't get it, kuna wale madem wenye wasipopata ile standard wameeka, they start feeling bad about themselves. They start feeling as if they're not enough. The same way men wasipopata the lady, they start feeling bad about themselves. Yeah. Is that ego inaenda chini, you know, low self-esteem. And I get. So no wonder they simp, the guys simp, and no wonder the ladies go to the guys who are going to make them feel better about themselves. So set your standards, yes. Yeah. But if these standards cannot be met, be comfortable with yourself. Be self-assured. And I get.
But when you're on ground, it's your reality. Like, kwa ground ni kubaya. Lazima, like...
Do you have a problem with standards yourself?
Mimi? Yeah, sana. Mi, by the way, ni kuambie. First of all, mkulia kurealize, dating is very expensive. Like, kama una do, usi date. Hii ni free advice. Mwina kwa advice to ubure. Kama una do, usi date, achana nayo. I had to find some quick maths. Yeah? So, in a month, unapeleka dame out mara ngapi? Tentatively. Say once a week?
Yeah.
4 times a month, eh?
Yeah.
Una spend how much on a date? On a good date in Nairobi.
Depends na ile date tunaenda.
Okay, sina an average of 50k.
2k. Yeah. That's on the low. On the lower side. On the lower side. Average.
Sema 2k.
On the lower side.
So 4 times a month, you need 8k.
Mm.
Bro, that's half my rent, man.
So na leo ni shida yako. Yaani shida yako. Wewe acha kwa nini? Kuna time nikiwa campus, nilikuwa na part-time job.
Mm-hmm.
I used to get 10 G's a month. So that used to be my pocket money.
Mm-hmm.
But bro, hiyo pesa nilikuwa natumia kwa wasichana.
I've been today, there, done that. Like
today, I can't spend on anyone, yeah, if it is not within my budget. Ukinipata katikati ya mwezi, unataka nikupeleke sijui Basaibara tuende tuone Simba ikifukuza hata.
We can get away.
Aiko kwa budget yangu. Bro, I'm not taking you there if it is not in my budget.
Hey, understand? No mare.
So, up and on a show, if it's 8K and it fits your budget, it's okay. If it's 100K and it fits your budget, it's okay.
Ni maana nasema tafuta pesa kwanza.
1000.
Ni na fit budget.
Unatafuta deba kwa na standards zako sasa.
Mimi acha ni kushow story eh? So juzi nikashow mom by then mekanika fikiria maisha yangu and nikaona Mr. Yeku date tena. Nikamwambia actually said I would go for a while bila ku date. Kaniambia in fact I support you. Niko surprised but kama nilikuwa bado naendisha magrand children hapa hivi sasa.
Hiyo ndio unajua umetoka.
Mama kaniambia acha nikwambie kitu moja eh. Tafuta do kwanza. Labda sasa wewe uko date juu ude bado kwa mama needs mingi sana niko like.
But yeah, who says that?
Yeah, nikubandi ukweli manzi. But like dating is expensive. You know reality wase watakai ku.
It is. Kusema. It is depending on the standards that.
Hata sasa zikuwe chini aje bado mtatumia do my friend. Always you go for like 1 month. Adam can meet like for a simple meeting, yeah? Like Adam can Uhuru Park. Bro, kwani mtakaa mkiangaliana? Si mtakunywa soda manzi.
Soda ni 50 bob.
Yo, bana hiyo ni pesa mingi sana ina Nairobi kwa watu wengine.
Bro, speaking
chani, for yourself,
for the ladies. Kama una 50 bob ya soda, mbona liku date? Why?
Ni maana nasema tafuta pesa alafu wewe uka date anyway manzi.
50 bob ni kidogo. I mean that's the point, man. If it fits your budget,
then do it
by all means. If it doesn't, don't simp, don't do it. Stick to your budget. At the end of the day, it's about you being a better person and improving yourself, in my opinion.
Hey man, the trick. So when a date sai kwanza just sijui sijuangi kuna date ama date.
Kuna reason ujui.
That's what niambia.
Kama wewe ujui.
Mbona watu wajue?
Mbona watu wajue?
Inafaa ni question kama mini bro yako lakini. But ni saa tu. It's alright. Uwa joga kila kitu kuniusu lakini mi sijui anything. But it's alright.
That's why I live my life, bro.
But then I'm sorry to take with this early. Mbona mademu wa shoot shots? Okay, jo basic dem. Jojo the only time that ladies are shooting a shot. It's when they think about you.
Akikufikiria una shoot.
I'm a shoot shot tag your time.
This is a good time to tell you guys that you can always contribute to this conversation.
Kabisa.
So you can tell us why you don't shoot your shot.
Yeah, man.
Or if you ever shot your shot
and like a backfire
act or it did not work, tell us how or why. So how you can engage in this conversation is send a voice note or a text to WhatsApp on this number. That is 011-386-0662.
Kabisa.
Engage us. And if you like it, we might even put it in the pod.
Yeah, we might put it in the pod. Ama, you can follow us, Pia, on my brother and I, Paleji.
Follow us, yeah.
Anyway, but they kitu nasema sahi, ladies should normalize shooting their shots. Uspendi boy, ojo like kuna ita bia, like dema na kupenda, but hezi kuambia. Alafu uka boy, maybe uja realize, alafu wenu kadesi demu ingine, ude maza kukachi my feelings hapa, at you, I thought we had something, I thought that you are going somewhere.
It's true.
Nigga, tell me that you love me, manzi.
Yeah, na nikawa nangojanga wanza kudate, ndio wanaanza kufungwa roho.
Exactly.
So, let me ask you a question. You're going about your own business.
Yeah.
Dema mekombe mwende out. Yeah. Ania nakupeleka out.
Yeah.
And then, all of a sudden,
yeah,
out of nowhere,
uh-huh,
she goes down on her knees, fishes out a ring, and asks you, Caleb Githenji, will you be my husband?
First of all, siyazi kubali. Unaona? Ending that shit. Mina sama, usi shoot shot yako ati kunipropose ya. Shoot shot yako useme maze, Caleb kuna vena na kufile, kuna vena na kupenda, nini, nini, nini. But going down on one knee, go down on your knees for other reasons. But not proposing to me. Prayer, exactly. Prayer. That's what I'm talking about. Nikuwa sama kusu maombe, kulikuwa fikia kusu nini.
Well, you love suggest vitu zako.
Ah, nikuwa sama prayer.
Prayer.
Go on your knees to
go
pray.
Go on your knees and pray.
Don't go on your knees to propose to me. But sasa imagine una trend pale Twitter. Sasa usha kwa ule boy propose you. Like demo mena on her knees. When pati suggestions, maybe unaona kaa tumedate for long, umechoka, ni ambani kupropose ye.
Yeah.
Yeah, but don't propose.
100%.
Don't propose.
I agree with you on that.
But shoot a shot.
I agree with you on that. But about ladies shooting their shot, inanikalianga weird kwangu.
Umai shootu a shot kwanza, tuanze abu.
Severally.
Hey bro, hot property ukwenje.
Ili work. Hakuna enyesha yu work, to be honest. For whatever weird reason. Because I think boy kana kudai afai kukueka. So if you're getting to a point where you have to actually tell this guy, yo bro, unampiga kofi, bro, amka, can't you see, I like you. Kama imefika hiyo point, si ati maboy atuonangi. Kuna hii story nasemanga, ati maboy aonangi, like, they can't tell if you like them. But they do. If they are not reacting to, they can always see. But if they are not reacting to it, it means that they don't like you.
So as a shoot short, wanna try kusema hivu?
I am not for it.
I beg to disagree. Me by them shoot
short. I'm not for it.
Mazeko wanipenda niambie.
Cause boy anajua.
Mazi, if you are listening, tupatia feedback, I'll put it on the podcast.
Kaula pela kale,
niambi wa raka raka.
He's single and ready to mingle.
Ah, I'm not ready, bro.
Igia pale WhatsApp, shoot your shot.
I belong to the streets.
Hey, bro.
it
always looks weird for me. I mean, I can always tell when a lady's into me or not. Yeah. So I always feel like
teach me your ways, master. Teach me your ways.
Hey, bro. Unaongea kama mimi ni Americans hapa. Pia bila struggle vipaya sana.
Hey, sawa. Anyway, speaking of
like we all do.
Speaking of love na easy stories zote. Ujujuzi nimeketi nikajiuliza, by the way, Victor Maina maya nipenda. Lini? When and when? How? I've never told you that I love you.
Inaka so, wien kuisema
sa. What's your point?
My point
what I tried to say. Nakuuliza swali. Do you ever tell your dudes around you, like, your mabishi zako maboy, yeah? Like, nakupenda.
Yeah.
Ah?
Yeah.
Umai wambia?
Yeah.
What?
Nataka tuwaulize sahi.
Ebu pigyo mojo umamu na mpenda saa. What?
I would. I would. But, sijai kuambia nakupenda bro.
Ujai niambia bana.
Yo, nakupenda bana. I love you, man.
Muhimu sana. Very important.
Sali me kuambia. But yeah, I have. But it's weird. In that, if I say it, itaseba, jokes. Ula get?
Yeah. Zile sira za timaze bro na kupenda. Yeah. I love you mazi. This way by this. Ojua like
juzi. Ile nilambia boy. Hey, by the way ulikuwa dem lingepata mimba yako. Hivyo livyo wanaume si usema.
We don't say that. Mazi.
We don't say that.
Ama kombe kladi vizuri unamwambia, hey, unaenda wapi leo? Wewe mwambie you are looking good.
What that day? Two is new cut.
Mazi.
Hivyo livyo unasemanga.
Hey, so unamwambia anga?
Azi.
Hey, mi by the way, ati niambia tunaongea na mwanangu tunamaliza kwa naambia hey, good night bro.
So why not? Why not by the way?
Toxic masculinity yangu ni ruhusu bro. Ati nikwambia good night. Ama ati ata bye. Bro, tuone kesho manze. Baadaye si ndio tutabonga manze. Pamoja. Sawa chief. Sasa kama nakupenda bro, you are chia dem yangu bana. Kwanza I realize that.
But I agree with you. Ushaambia babako unampenda.
Exactly, I was getting to that point. Eh?
I have myself.
Tukiwa in the like second episode ya podcast tukiongelea kuhusu fathers. Mm. Realized tunasema tuna hug Buddha, but nikajiuliza baadaye, by then nimeambia mzai nampenda. Mm. Unajua nilimwambia odi like nilimtext after a long text kaambia mazie, I love you.
Mm. So kuizina, so why before that?
I think nimewahi but see as regularly as I wish I would have, you know, done it.
Yeah.
So siku hizi na make it a point like tukiongea na mzae like kwa call ni ngumu guy.
Ni ngumu, I know.
Kwa call mzee tabadilika call na mzae, mzee anakupenda.
Sometimes mimi usema sometimes. Not
hey, hadi kwa call.
Hey. It's harder for me face to face.
Eh hey, mzee mimi kwa text siku hizi nimezoea. Siku hizi nimefanya ikuwe normal.
Eh hey, kwa hadi, text hata unaweka emoji nini.
Mm.
Yeah.
Hey, but I'll try kumwambia na mbajata shtuka. Itakuwa like, brah, nime happen? Umepigwa? Umesuspendua shule?
Zizi, ya hizi. Imagine atasema I love you back.
Wala atasema, but...
Yeah, dad atasema I love you back. Because I think for me, and I think it's also for both of us, tunakuanga direct na mzai.
Yeah, true.
Like, if something is happening, utamwambia something is happening.
Yeah.
You get. And if it's all good vibes and everything, pia, you know,
yeah.
So ukimwambia I love you ataanza kukushuku. Ai nini.
Ni unasema hapa nini.
In fact, he would want that. He needs that because men need to be told that they are loved. Sasa wewe hapa utaki kuambia wanaume wanapendwa.
Mimi siwezi ambia. Baadhi hata nikwambie mimi sikufichi, mimi siambia wanaume nampenda. Ain't doing that.
Men need love.
Kama nitakwambia mazee bro unakafiti. Hey bro, wewe ni mtu muhimu sana kwa maisha yangu. Uniokolea sana but siwezi kumwambia nakupenda. Never.
Yeah, interesting. There's a channel I watch a lot on YouTube. Mm-hmm. Like the School of Life.
Mm-hmm.
It's amazing. You should check it out. So, kuna video nilikuwa naona, I think just yesterday. They were talking about why people need love. Yeah.
Mm-hmm.
And they were saying everyone needs love, not because they deserve it, but because they need it.
Mm-hmm.
So, you shouldn't be like giving love to people based on if you feel that they deserve it or not.
It's because
they need it. And some of the reasons or some of the things that make you think that they don't deserve it, they're doing those things because they don't have love in the first place.
So you should show love and give love.
Exactly.
But not men to men. Okay. Ending that shit, maze. Ending it.
No man.
We can do come on, get him like pendant like in this cup.
Kuhag in your tricky kwangu.
But exactly, where's a hug boy? Many hug kwanza tuanze hapo.
I'm sure tukiwa toi. I'm sure tukiwa toi nishai. Na tukiwa kubwa. Ila tunajua ile kuhagia tu ile ya shoulder.
Yeah, ni aje bro, kabisa.
Uko fiti, uko salama.
Nice. Me bro, bring it in manzi. Ah, pana. Ulisikia wapi.
But kuhag sound your tricky. Unless in a highly...
Emotionally
charged,
like,
situation.
Yeah.
Like mfunga pale mnacheza ball, bow last minute, bro na kuaga hata na kukisa hapana. but by the way, dude, Maju, hizi vitu zinakuwa normal.
Ni normal by the way, sana.
Maju, as in hata ukicheki ball, these guys spank each other.
Yeah.
Wewe ukienda kucheza Maju unaweza kubali kuspankiwa?
Eh bro, ndakupiga, ndakufinya. Ndakufinya. Ah, na mbe serikali kupatie kazi wewe.
But you know the problem with that? Usio utakuita nini homophobic. Una get, at the moment you have a career, usio kiwaza kukuita homophobic, ubeanza ku go down.
Exactly.
Una get. So unaweza kuwa utaki kuspankiwa but unavumilia tu. Okay. Team England is doing the thing.
Nah, you are
coming
England.
Home.
It's coming home, it's baby. Coming home.
I told you about Saka. Ukacheka. Ukacheka.
Saka nasababisha huko.
Anasababisha.
Mm-hmm. So it's coming home.
Hai kitu tunashinda.
Hey, kabisa. All the best. Misa ini vibes tunainsha. Last year support nani. Anyway, as we finish manzi, nataka kutoa onyo kwa mabishi zangu sahi. Mm. Me, I'm tired of my friends.
Where is this coming from?
Me, bro, me by the acha nikwambie, including wewe. Me by the kuna kuja kwangu. If you're coming to visit my place, nikupikie food ama nikubaiye food ama ubaiye food upike. Please. Usiniachie vyombo chafu tafadhali.
Nataka mgeni aoshe vyombo.
Acha nikwambie, si mgeni, nasema mashi zangu, acha tumezoeana na wao.
Bado ni mgeni akikuja kwako.
Imagine hakuna msi kila msawe kuja kwangu except one person. Kila msawe kuja kwangu either cook for you or I buy you food. Yeah? And then wasi ya wakona the audacity ya kuniachia vyombo kwa nyumba. Acha nikwambia mimi nachukia nini? Nachukia vitu mbili kwa nyumba yangu. Nachukia kitchen chafu na nachukia kuosha vyombo.
Sasa nikuulize ukienda kwa mabeshte zako umedishi, umekula food yako,
exactly.
Umeshiba vizuri, utaenda kitchen uosha vyombo?
Sikiza, nikam kwako. Najua mabishi zangu wengi ni testament, wataweza testify to this. Neither nitapika, ama nitaosha vyombo ukisha pika. Waulize.
Hey, noma.
Ama nitaofa kuosha vyombo ukatae.
Hopi
niofe, ama niofe kupika, niofe kupika ukatae. But manze, please. Kama upangi kuosha vyombo, kaa kwako, usikuje kwangu.
Bro, utapata wageni bana.
Staki.
Utapata wageni.
Ipaka na rangu kwa peke yangu sasa. Mwazi imagine. Man, ntachoma lakini ni saa. Kuna bishti yangu alikam kwangu hii weekend. Mseti wetulia na ye. Nkamwacha, in fact ni mwacha kwangu for like a whole day. Nkamwacha, you know, enjoy yourself. I'll be back tomorrow. So, narudi home. Napata kuna vyombo hapo na simu atawasha ya. So kambacha ni doze. Ukienda unishtu. Unishtue. So mi ya doze. Abisana niambia hei baje kale mama kuishia ya. Mbisa enda tufunga mlango ntaka. Na mka usiku jioni kuenda kuangalia vile nyumba inakaa. Napata ya sink imeja vyombo bra. Nigga. Please if you come to my place do the dishes. I'm done.
Sasa, thank you guys for listening to my brother and I podcast. It's been real. It's been amazing. Remember to send us your feedback on WhatsApp or IG at my brother and I.
Kabisa.
Thank you for listening. My name is Victor Nderitu.
And I'm Githinji Mutahi.
See you later. Bro, unajua kuongea Spanish?
Señor Alejandro, Inspector La Puta, La Puta Madre.
Spanish ni raisi though. Achana na hizi vitu na guess. If you have a Spanish friend, all you have to do is use the word muchas. You know why? It means a lot to them.
Mucha. Mucha gracias.